madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray kulan ballaaran oo markii ugu horreysay dalka Kenya uu dibadda u iibgeynayo saliidda ceeriin ee laga soo saaro dalka Kenya, gaar ahaan deegaanka Turkana ee Tullow. Kambanigaasi oo ah kambani waddanka Ingiriiska laga leeyahay ayaa waxa uu waday ilaa sanadkii 2012 soo saarka iyo weliba sidii loo horumarin lahaa shidaalka ceeriin ee waddanka Kenya oo markii ugu horreysay wadamada Afrikada Bari laga dhoofiyo. Shirkadda Chinese-ka ee iyadu hawshan meel marishay ee heshiiska la gashay isla markaana loo iibgeynayo ayaa waxa ay suurtagelisay in shidaalka Kenya uu noqdo mid tartan la geli kara dunida inteeda kale. Maanta ayaa waxaa dibadda loo dhoofiyey 200,000 oo barmiil, iyadoo maalintiiba horey loo qorsheeyey 560 bilyan oo shidaalkaasi ah in maalintiiba oo barmiil laga soo saaro dalka, balse sanadku marka uu gaaro 2022 ayaa la filayaa in 100,000 oo barmiil laga soo saari doono waddanka Kenya. Madaxweynaha waddanka Kenya waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo in dhaqaalaha waddanka ay kusoo kordhin doonto shidaalkan cusub ee waddanka laga hirgeliyey 840 milyan labada sano ee soo socota. Mashruuca Tullow oo la bilaabay sanadkii 2012 ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka Lokjar ee ka tirsan Turkana, isla markaana maanta wasiirka isagu qaabilsan batroolka Mr. Muyas ayaa sheegay inay dardargelin doonaan walowilaa iyo haatan aanay jirin tuubooyinka shidaalka qaada oo si rasmi ah uga soo qaadaya Tullow oo qiyaastii ay tahay 800 kilomitir, balse ilaa iyo haatan lagu qaado gawaarida shidaalka qaada oo gaarsiinaya Mombasa. Yes, so there it, VOA, Nairobi.